Abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Kagabo na Sheja. Yanditswe ikanashyirwa hanze n'ikigo cyandika kikanatangaza ibitabo Ubuntu Publishers. Kagabo na Sheja bahoraga basaba ababyeyi babo kubagurira ibikinisho. Nyina yigira inama yo kubibakorera akoresheje ibitambaro, ibiti n'ibindi. Abirangije, aha buri mwana igikinisho cye, abasaba ko ubutaha bazajya babyikorera. Sheja yiyemeza kuzakora imodoka, naho Kagabo ahitamo gukora inzu. Sheja yakoze imodoka mu ibumba, Kagabo yubaka inzu mu biti, irahirima arababara. Sheja amugira inama yo kubakisha iyo nzu igikarito. Sheja ajya gufasha Kagabo kubaka inzu, babanza gupima igikarito bakoresheje umushumi. Nuko batangira gufatanya gukata cya gikarito. Bajya gushaka imiyenzi yo gufatanya ibice by'igikarito bakase. Kagabo yibutsa Sheja kwitondera imiyenzi kugira ngo itamujya mu maso. Bafatanya ibice by'igikarito bakoresheje amata y'imiyenzi. Barangije bajya kwereka ababyeyi babo ibikinisho byiza bakoze. Ababyeyi barabashima. Abana, mwumvise ko Kagabo na Sheja bize kwikorera ibikinisho byabo. Nawe niba ubikunda, wakwiga kubikora nkabo.